Oligodde waagalera omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde eky'okukayiga abantu mu makomera ag'enjawulo era agatali gamu ku misango egyekuusa ku nsonga z'ebyobufuzi so nga tewali musango gwa Simba gubavunaanibwa. Obubaka bwa Kyagulanyi Ssentamu eri abantu b'ekitundu ky'e Nakawa bw'abadde ng'anoonya akalulu k'obwa pulezidenti, Kyagulanyi abwesigamizza nnyo ku kwongera okusabira abantu bonna abali mu makomera nga bakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi nti basobole okufuna obwenkanya. Robert Kyagulanyi Ssentamu kubasinze okwogerako ennyuka kubadde wayiswa mu ffumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP era ng'onaanibwa n'abawagizi era abamu ku bakozi b'emirimu egy'enjawulo mu kibiina kya NUP nga kuliko Doreen Kaija era ng'ono naye avuganya ku kya kansala omukyala owa Nakawa East ate ng'era yakulira ettendekero ly'obukulembeze erya NUP erisangibwa e Kamwokya nga gye gimu ku misango egimuvunaanibwa ey'okulira essomero gavumenti ly'egamba nti terimanyi mu mateeka. Kyokka Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde wano n'ategeeza nti ab'ebyokwerinda ne banaagezaako okukaka abantu bawagire omuntu oyo bo gubataagala kijja kubeera kizibu nnyo okukyusa emitima gya bannayuganda ate okutandika okuwagira omuntu bo gwe bawulira nga bamukooye era nga tebamwagala wabula nga baagala kimu nkyukakyuka mu bukulembeze. Kyagulanyi Ssentamu bino abyogedde ng'anoonya akalulu mu kitundu ekya Nakawa West awamu ne Nakawa East gy'anoonyereza akalulu.
Wewali Uganda Revenue Authority ekitebe kyayo kiri wano Nakawa, naye era Nakawa yesinga enguudo embi muno, abantu be basinga obwavu muno. Oluvannyuma lw'emyaka 40 njagala asobole okukyuka tunula wali olabe geto ku lusozi kwe kugamba nti kati oba temukyampatira oba temukyanjagala kale ne gwe mwagala temujja mutuukako kakati Museveni mwamuganye mwamwegaanye era tasobola kukaka bantu kumwagala era njagala okutegekamu abasirikale temusobola kukaka bantu kyagala kwesuma kwemamuke.
Robert Kyagulanyi Ssentamu era atalemye kusabira musibe Alex Wayiswa mu ffumbiro akalulu okulaba ng'alondebwa ku kifo ky'omubaka akiikirira Nakawa East mu Paalamenti ya Uganda era n'ategeezezza nti kigenda okutaasa abantu b'ekitundu kino okulaba nti bafuna abakulembeze abalina embavu era basobola okutuusa obuweereza eri abantu ababeera babalonze okusinga okwekkusa bokka ng'abakulembeze.
Tugende tulonde Alex Wayiswa mu ffumbiro, tulonde Kaija Doreen, ne babanaga gye bali mu kkomera bajja kufuluma bamanye nti bafuuse ba MP kumaanyi g'abantu b'e Nakawa 100. Yagala babuulira, singa tubadde n'abakulembeze abagala ensi yaabwe, ne bwe yandibadde geto, buli wamu wandibadde watukawo amazzi amayonjo, wandibadde watukawo amasanyalaze agali affordable, wandibadde waliyo security, wandibadde waliwo ebyenzijanjama n'ekyo bibeerawo. In fact babakumamu batyo kubanga baagala bagobawo ettaka baliwe abo be balinako enganda.
Waole era abakulembeze b'ekitundu kino eky'e Nakawa nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda Joel Ssenyonyi Bisekezi naye mbaka wa Nakawa West mu Paalamenti mu kisanja kino ekinaatera okuggwako awamu n'abakulembeze okuva mu disitulikiti ya Kampala yonna okutwaliza awamu basabidde bannaabwe akalulu okulaba nti 2026 newankubadde nga abamu tebaliwo okukanoonya abantu basobolira ddala okubalonda.
Wayiswa bamusiba olw'okulwanirira omuntu wa wansi paka ng'ennaku z'omwezi 16 teriyo kupoowa ku kya Wayiswa paka ng'afunye obwa mmemba wa Paalamenti b'e Nakawa. Tuwayiswa musajja wavunaanyizibwa alina ekikula kitudde tasobola kutuuka mu ggwanga ajjanja bamukyala we era mutalanda waali
olumala okulonda Pulezidenti Kyagulanyi emeeza ettako tulonde Alex Wayiswa mufumbiro
kandaba mukono gwa Kaija wakulu
nga tugezaako okulagalana bannamateeka bannange okujja abantu baffe mu bitundu bino basemwali kyaga tekiba kyangu kubanga tuwebesebwa naye kino kyekimu ku bitundu